Umunsi umwe Mose asanga umwegiputa arimo kurwana n'umuheburayi. Nuko Mose arora hirya no hino, abonye nta wumurora araza yica wa muegiputa, agenda ajugunya umurambo arawuhisha. Nuko Farawo arabyumva arakarira Mose cyane ndetse ashaka uburyo bwo kumwica. Nuko Mose amenye ko Farawo yenda kumwica, aratoroka ajya mu butayu amaramo imyaka 40 aragira intama. Ariko Uwiteka Imana ye ntabwo yigeze imwibagirwa. Uwiteka yari yagennye yuko Mose ari ugomba gukura abana b'Isirayeli mu buretwa. Umunsi umwe Mose aragiye intama ngo abona igihuru kirimo gushya. Nuko Mose araguma aracyitegereza asanga icyo gihuru kitarimo gushya ariko kandi kirimo ikibatsi. Aribaza ati, ni mpamvu iki kidashya ngo gikongoke gishire? Nuko Mose yegera icyo gihuru aritegereza. Nuko yumva ijwi ry'Uwiteka rimuhamagara. Nuko Mose aritaba ati, ndi hano. Nuko Uwiteka aramubwira ati, niwegera aho ndi kandi umenye ko ugomba gukuramo inkweto ko aho uri ari ahera. Ati, ndi Imana y'abasogokuru bawe, ndi Imana ya Aburahamu, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Nuko Mose agira ubwoba cyane yifata mu maso. Uwiteka aravuga ati, maze kubona uko abantu banjye bamerewe nabi muri Egiputa. Ati, maze igihe numva amarira yabo nsanga bagomba gukurwa muri ayo makuba. Nuko Uwiteka abwira Mose ati, uburo ngomba kukohereza kugira ngo ukure abantu banjye mu buretwa. Nuko Mose aravuga ati, ariko se nyagasani ndinde? Ati, nge ndinde? Njyewe nashobora nte gukura Abisirayeli muri Egiputa? Uwiteka abwira Mose ati, nzaba ndi hamwe namwe kandi numara kuzana abantu banjye bakuye mu buretwa, aha niho muzantambira. Ibi ntago byari ibintu byoroshye byoroheye Mose.
Namwe mumeze nka Mose